Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Watara to boggi jenga fandu hala Mamadou Samassi ko jam wali sakabe hedibe yaltugol minisma le malina jokiti kumnibe golle o kay men puddi mi jade tiagal gol hotugol totondral hakilaji do denagol gollirde gudde oni dem ben ngadama alkan nyande alal barnde bamako do alkom sari hande woni ko ben energie du mali yopitatan jam barage silingi alhali wembinde sanne jodi be dade mayuji di kay dunno demobe be déplacé anna nokku sugon ko totama kaki gollirde ngal do dokkal fawato be do darandade ko emabe dinguni sembe kabaruji amen hande beta alkam sari noga e nay août 2023 bismillah sakrabe nelabe nations unies yimbe ministere mali gollidal hakunde leede ngadi batu alkam sari kenyan bamako do ngal do kawrutal e wi lamibe mali yu bangal hejo hotugol minisma iwde mali alaji halaji di yunon dun do ben kabaru ndena gollirde godde nations unies tiagal yaltugol minisma fatia tratawatun wanko hebani en kedana fasitango usmane yali wuli e alsisi
e wi jokko general kuminido holare e denagu nations unies jil micho fanda di jonde je yondarto dati kan i jokkede fa agence ji nations unies ke bandenagu tiagal dilugol minisma le maji o indi unicef programme alimentaire mondial pam kanye organisation des nations unies kuminine ngure e demal
fed des nations unies ana wondi jokkitaade i madaraji di wondi wadde di fa faabo malinkobe e juude amem ngal do kawrtal ana windi e le gollidal gondo hakkune leji mali
se manifester
kanan ko be leji malindi baltini hakilaji wida ndena gude gollirde ana gattana hakillo honno be dewri kanon ministre Abdoulaye Diop datte mabbe teddina ko be dewri dow mudon
nous avons donné des assurances
des nations unies wi leede amende waram jukitaade imadraji di waawi fuufa kunchana hore ndena gu yimbe la mudum gombe don biidem be yella dum fuudu an heba lawol wajibi kina utugol mo kaafi yopali de amen wada chakwantati gu olu
desambu ki a été convenu
mitintinde wida dati no minisma dillirta fuddi le lewru julie yabbenndu ana wonde jokkininde du le leydi meden di fu e mangal mudon e wi lamun kobbe
sakiraba tutaklaji modu kabar jono banga bem am facebook e twitter alkam sar handi noga nay out mbien woni ko edm jopitata ndiam to baraj selingi denno wi ardibe mbeda do gulirde alha du wawlata de tidalla mbien ngabugol ndiam mayongo denno kala jodibe kay ndemobe duribe dal mawji kay ndemobe hulti dum don nafambe ka non ebe kuli dun kuteji bangal o do mbengul do yopitingul ka non edm eswa edm ndardi kala jodibe dande mawji di fili dabereji yalla pati mbien torra sanne kanko Ousmane Niali Bouli wonko hebani kedamo kedda fasango kanko Ousmane Niali Bouli e alsisi
amma sina le komen ko kiribozo sini be yogabe ana mele nabugol ndiyam mayngol ana wawi wadde nafangaaji yogabe hakkile mo ben nabugol ana wawi wadde torraaji do himbe joodibe sere mayngo
tawede ndiyam dan kam min bawa yaade cangal mudum fu min jida ko jabbiti ko so wana dum do latto bonanda ngaram min nawturo hotoji dimi kibinta jari ni fasa ko ndiyam dan tawede dum du fu so ndiyam dan sembe mudum ana mawni sanne dum bawa sakkaade dum be
le ilamu dire joodibe sere mayngo kanye ere mobe ana kuli pati ndiyam nata le cuudi mo ben ebe darta e lam o fiya dabereji pati bonanda wada
l'année passée même les quartiers
rowande dede hono tire ndiyam nata mudum fa bitti tawene ngindi to wonto ana to sa fundi do ndiyam danto ilata to miden narda yimbe le fube gollal gal wodani wada ko wayi fu fati min jia si titdalaji de mi hero wonden di
donc pour que ça ne soit plus
kanon bamba le cercle burem region gawo ere mobe collectivité nabugol ndiyam maye fleuve Niger an wawi wadde nafa sanne dow remoɓe maaro Mahamar Almatar Touré ndemowo kanko du woni Améry Bamba
ɗum waram latat sababu e juuɗe amen mbi ndema nukkule kewɗe ɗum ɓeydam keɓe yimɓele jeeyoɓe liɗɗi natugol ndiyam ɗam sanne nafamu ɗum ana mawni sanne eɗum wawi wuwde fa laaɓa du diggayɗi mi joɗini ɗo ga ko ɗum laati fuu heɓude ndiyam fa heewa ka ɓuranimen ɓurde ndiyam wala fewi
meccintini wiide rawnin gelle kewɗe le wuddu e saha leydi meɗen ndi woni joli de sabe nabugol ndiyam mayo ngo
tiagal mbiyen warahuruji civil en to jaru le lamu bañagara ñande sappo jetti out nden yimbele hewbe ulti mette mabbe dardudun yo hurgol fudde bangal mudu mbiyen CNDH kanuno M5RFP Malikura noddi lamu o e hinnade o do mbiyen dido bonandaji dido de do pelle de na dardudun lamu kobe wadde hurgoji yalla an kala ngabbe do guliji din nata juude sarya alisi bon ko ene ke en fasan mako
le communiqué mabbe goto mo mi ngadi talatarnde fedde kuma ni do wadde imadraji fa jingana hakkeji bibbe adama em do en CNDH holti mette mudum fewre itugol yonkiji civil em ngadaadi yaro yontere bittinde rende bibbe adama em kay kulle ko be jogi le leedini e mangal mudum fu lamu leedindi hani dardaade dum nom holitiri wede hore mabbe e be narda lamu leedindi daro darne mudum fedde wonde ne be noddirta M5RFP Malikura kayndu holti mette mudum sanne fewde e rafinde ago on wurdi yarde leede amendi hore mabbe holiti wede kanyu enka no kabar o wurdi le wuduli ndi ka ana wembi ni du en sanne buri fule nukule bojo timiniri yaro ana le region bajangara to wonto terroriste en modi hipongoji fewde e civil en ko boya e be narda gouvernement o wada lugo goji fa anda hobbe woni ngabbe on golle so dundu bettige hipongol gongol latige sababu itude yonki yimbele idom barmine yimbele hewbe le nokkuto yimbele egube iwre jonde mu en woni menaka dum wadi altinere noga e go'o lewru utu hitaande 2023
alal barakeñe ben déplacé gonbe to centre mobile sugonu ko ben no dum bamako do to tama kaki gollirde denno didi wara dido kaki jawdum na wara miloji chapandi jetti sefa di hokki di kambe to tabe lato sawo kambe to tabe hinno ambouche dabaji ken dun jagoji goddi yalla e baawa darnaade almusa djimabe denno no hultiri croix rouge ngaddo ngaldo dokkal maman baba kunta atawamatun wonko hebani ngeta fistango alcisse e ousmane yalboule
yimbele egube iwde jonde mu em ana wondi fewde tiddalaji kewdi ele wi kanko madame traole assistant koulibaly lamido fedde croix rouge le lede amendi odo balla waran latal sababu e jodma e wordudo no mojjiri
le kake de ben dokka ana hen kake de mbay nawtrade wadde ambos kanye kake de mbay wadirde jaguji min dokkandu himbe yogabe jawdi yalan kebe ngada golleji yogaji bawdi wadde fa latno dum ben kebal actrice de revenu
ngadana be odo balla kanyo en ka holiti koyal mudum fewde e majjum sanne be koliti wi dum wara latal sababu nabirde yeso kebe mabbe
yimbe croix rouge be gaddani en kake de de belti hen no feewi neddo fu balludo ma e kakol fu waddanima kake waddanima dabaji fa balli torodo hoore ma albarka mabbe Allah yobube hono ko be boowi wallude on hono yimbe nyawbe be cawra dum en do dum be tinno hen sabu de hundu fu ko neddo waddanima sa cellal wala hen fu a famata hen no hundu fu ko buri hen fu cellal buri
andinde tan wiide gaddanabe o do balla wana ni tam subira
ben dental société suite ben halnan en mali ngadi bottu ben nyande ala talata rende denno du kabaru talkur jam e dawral no denno ngadi yelaji yalla futtingul e do joda halaji na heba lawo le tagal ko dum darnako denno buri fuf yawtare dun kabaru talkur ndu badra alu sako woni horo jo gal do dental ben halnan en mali on ko hanni khalifa goita ke da fois tanko adsisi
dans les propositions nous avons parlé de la réelle
halaji amen di mikali hala yawtagol kaldal kawral chinangal gal do kaldal kawral anyaji bametede iurde to kanan kobe region aji di ana wawi imminere dum ko holli tam tam wi de lamu leji di kanka wi mudum wala le region aji di fu region aji di ana wawi hawtude du pama inde ko yidi homo fu ana andi inde di do region aji wana fay huno so wana azawad bala societe civile jabanay dum wakati war jonka no bedo bele jogibe kaborbe hani famune wiide weltore wawa hebede feyi so wana ni leedi amendi be jabani gotuma ko mudum so ay hele saha leedi ndi tiddalaji ana tum gonga ba dido tiddalaji ana wawi hebenene dabere tawi leedi ndi feccaka
jusqu'à diviser le pays
njutu yetrama de hertande zoom sirle men hande ana jobi du kabaru ben yambereji wattu yambereji yimbele jogabe kay jogibe sugula tan den do sawudi nyamduji heba ko ndel dakureji den ko buri hewdo dum holtama yo raw non bedo amadi hajumun embe aissata jara won ko heba nekere fostango alcisse
le leede amendi yambereji hono kurtunoji lamburuji fa yotto anniversaire ngaji fu atawam nyanduji ana mu'ine mudum hokke yimbel ngarobe notade dum dum latike nesu e leede amendi so bami fa yimbel ngarobe notade be nyaami rewbele be atawam homo fu anni wada imadara yalla ana hebo ko naba galle mudum batoma ana hakkune mabbe mo wondi do tewtude mana balejo goto nadu tasa mo wawi wattude mudum hunde ko wawi nabude galle mako wala fu ko accata ku dum lati ke zame o na dum gato o fayato boisson ko hebi fu o ado fati o hota jungo bolo tan won gado be du hono ko nyamete don ko ka tedda e juude mu en ciudo tobe kam en du so naba haya andinde be tan miide nyandoji defetede de yambereji di yimbel ngarobe notade be tan wadana wana yimbel ngarobe fa nyama kay watte manaji mudum naba
min nan min pabbe alsis jaram sagaram pabbe do kartana kabaru jam hande mi son tan o sartu dum tarido bam ben yotri su jamandi do application mudum yo bangal play store se dan yotra meden magazine yotra meden hande yu kabaru cellal den no yowi dum do kabaru jergol dor heta tay kan wide le gallu jamode kanya kedruji doro jokol ben kinno sanne yargol dor dum ne to dogotana ne hulti wiide dum do yata feccagal kuteji e do cellal yalande bedro famu kalfa goita hejaba men yokabe wonko hawruntin en kedda fa sango min e Ousmane Nyalibo liw en nyalle jam
sini yidde yambinde kebal mudun watta fa himbe yogabe jara doro himbe yogabe sabe ko watta fa jara ana heewi professeur Suleiman Koulibaly woni hore jo service psychiatrie CHU Pongé
les personnes qui consomment l'alcool
ndorobe doro kasindini be faaba kulldir am buri hewde jokolbe rongoji ngaraade hulti wiide be do jokolbe be ko buri hewde yo jilotobe jamma ndobele nukuji di fijoji ngodi do doro yaawi hebede ka ko buri hewde fere mudun hewbe mabbe men tan medan andudo dum gurdi yogabe kay yo yallana chulta e
problème de sommeil pour passer les soucis
di halaji do ngoni e himbe bafla be yogabe kanya be kuchala
gaba fla be ga yarkul doro yo sabi tawrede yimbele be ngala fi nidi to kuchala tun kay honni hunde jogide darja yakilo be jati su jokoleta ma ayarata doro hana jatirede e gorowora en ka non min ngila wide yimbele be kolak fe ko e mabbe be bira ka dun do hanu
si doroji ana kewi mari neddo jatirde jaro doro faawa yaade ciagal mo Moussa Dabo doktoro lesse seref commune ndiagobo bamako notege ngol landol
ndol lulunda bier alcool ngon e mudum yo hakunde nay e jagom le temdre sifa drogo lulido ve ala hebe bangal be ledde lulido reze ngal hakunde jenay e sapoli temdre ngol walda sifa droji wono vodka madun whisky alqadra mudun alcool yo noge le temdre sato jaski tokon nay e juy le temdre debo ndoro verangaji didi verangaji tat le yontere alcool bier andal on le goma hitande do mun no jabalata de njaro bondo
neddo mo wawa kari ko jam ana tidi fa heba cellal nyawji kewdi mayi nangude den dum holiti wiide doktoro Dabo
kuteji yabitingol alcool dum no wawa jati modade astangaji wara horoji ko nonde mo bedare dum dum no wawa sangude nyaw cancer dum ko goddum tanyere nyawji berde
tawene adel cenu totto dor gondo san holiti wiide ko jam sini mo ina ka gasa de won ko watta kuteji do cellal
ne nyaasi ila ka
ko jam soni mu ina man haniri wala fito ke bangal cellal bingil adam ka so dum ina kan haniri dum lamman fa jabito yergol ko jam hu gonta fi yimbe le yogabe dum wuddu nyaw be ngida fi dido yameji di ka soni ala hibbe cellal ma da bas wala
andim be kabar ne da ko kolti wi de hewgol nokuje doro sotete le mudon sabim bini wadi de fa yaro be kewi edi way wadde torra bangal ne da ko jomon docteur Fodje Tanjugura andido kabar ne da ko
on en trouve dans les stations
doro na ye le nokuji station gaji le nokuji mode carité tawé do souda ko fayseda doro imama yambinama jimi jokol be nanta mudum do pami do jimi di honono yerti doro yo gorowore goto e kuteji yergol doro yo rafi grade garne mudum rafi tedinugol takalembe yimbe gal
vis-à-vis de la famille
le afrique vous na le malitan won sawrobe yarobe ko jam e ledde ballebe yalla ana cela e yarde ka doktor en collectivité fa dun lato kana jomontino lato du moro muñal sanne jomon haani haldude e doktor en yalla ana paabo dun